tuchusize mbera yabagerese emyaka kuba wangala yekitono yatuone tuzala yokuwana era yamabafira mbugumba yawetabobolaba abewalulira mu nguudo n'abamutebazaalwa batyo biba bisago bye byabagetagetanga bwatyo n'apima akaddako okufuna oba n'okufiirwanga muno mu nsi temuli muwende era tulinze buli ekirimu okusika manya nti ebigirimu biyita tebikuwaliriza ng'olera eggwanga ofubanga n'okumabambi buli lwe weesanga nti waliwo ekizibu bukyayi bwe buvaako akabasa ne tusawagana nga ne tubulwa eddembe sitaani tayinza kwekya era buli lukyayiyayo ekigezo ate yatukiza amaanyi kuba kubakemebwa batono nnyo abaguma nywerera we watudda otobuna duniya temuli mirembe musaana obeere ng'abawoogerwako ab'ensonyi ebyose atobuguka tubyewa wabula katonda abola abasabiriza obubanga omusanze omuwanga yakantu abatakulinako musango omuwa katonda ennyafu ne mwekyokulya okuzingamira wate teyayagala nti yakisaba katonda bambi mulimu n'obutennyonga nabwo buli butyo tebulina muyambi ennyo ntebulumirawo buty obukoteka mutwa nti byebusaba tebabuwa awe butyo tebulina yasiiraffe gye tukolereyo busula ne mu bikaali weeresaako kwolumye bambyoka kasukiro yakombo ogalo musango talina musaasire wabula ensi eyamusika mu kadigo okuziŋŋamira waaty aba mu bulumi asaana kuwa buyambi bikanga bwabye bigwewaabwe bibawunya emiwabo batubire mu bambi jona busungu temuli muganyulu muno mu nsi temuli mutuufu kiri mu butonde abalamu okusobya toyolesa bukambwe nnooto weddemu otewuluza ettumbiizi sawansi kyogaludde ekyo alisisa ekitala okajjukirenga bonereza ekimala ng'oyo tomyumyula obulumi tewali atetya bonereza ekimala ng'oyo tomyumyula obulumi tewali atetya ezigoba omusajja oleka mwezidde n'ensi efuuka ddala nkisimbako erinnyo kati omwana akozesa ate kitaawe so nno tulinayo akabuli omuli omulamuzi oli esukka obukambwe kitusonyiwa tikukunkumuka maluso ogonye biyidde nange ebyenkatika eby'omuntu okubirya bibaako ennimiro kati gwakkuse mutala ki okuli ennimiro yomujja ebyengera sigambye ogiragenze kati wabula gitegeke eriyaali gyebuuza sebatuuzizza olukiiko kitoyogera bulungi busaza omusango wattamali kuzimbya nti ovuubizeemu bye bakuze ensalayo
ngabuti tuamuru liseru gane yori kuchurura Stampu za tukula umame fetu liziva kuzaru liziva disiwe Mwemu zitavaze katina fekululi tuliva kuwe mpakula Tijama stampu yoyino nziza kanga tekuwe musango Balawewe watu nudeno temuka nuramaso mulinde ulinze yoruna kuruli
Come on.